Thina sebenzile ayibuka manje siyakhala cela ubatshele ngeke basimele sijimile manje singozimana haya basiyeke thina sebenzile ayibuka manje siyakhala cela ubatshele ngeke basimele sijimile manje singozimana lala bebe bacabanga ukuthi angeke sifike ngiyathemba bayabona angithi bebacabanga ukuthi angeke sifide kanti banamanga hayi lala bebe bacabanga ukuthi angeke sifike ngiyathemba bayabona Angithi bebacabanga ukuthi angeke sifide kanti banamanga Hayi Isikhohlwa kanjani Isikhohlwa kanjani Isikhohlwa kanjani Senza umlingo Isikhohlwa kanjani Isikhohlwa kanjani Isikhohlwa kanjani Sibhaka umlilo Akusengeni inkunzi inkunzi Ngale ngese khetha mkhunzi Sizoshiya umlando buzo Yonke into ihlangene you Usengeni inkunzi inkunzi ngale ngese khetha mkhunzi Sizoshiya umlando buzo Yonke into ihlangene you You, yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi Ay, kanti umsebenzi but Yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi You, yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi Ay, kanti umsebenzi but Yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi You Ekusengeni inkunzi inkulu ngane idese khetha mkhulu sizoshiya umlando buzo yonke into ihlangene you Ekusengeni inkunzi inkulu ngane idese khetha mkhulu sizoshiya umlando buzo yonke into ihlangene you Aya basiye thina sebenzile ayibuka manje siyakhala cela ubatshele ngeke basimele sijimile manje singozimana Aya basiye thina sebenzile ayibuka manje siyakhala cela ubatshele ngeke basimele sijimile manje singozimana Nala bebe bacabanga ukuthi angeke sifike ngiyathemba bayabona Angithi bebacabanga ukuthi angeke sifide kanti banamanga Hayi Nala bebe bacabanga ukuthi angeke sifike ngiyathemba bayabona Angithi bebacabanga ukuthi angeke sifide kanti banamanga Hayi You yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi Hey kanti umsebenzi but Yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi You yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi Hey kanti umsebenzi but Yonke into ihlangene relax about Manje bayobe besibhekela good Bayothi manje sesidla umuthi